Short papa. Said visa man, it's been a while, try me. First of all, I hope for me sanitize. Nataka kubonga volume we maximize. Naka ujui jua moja likuanga rapa. Kabla ni crossover kuimba gai kirafa. But ni merudi kufunika beats ka hudi. Kushika hizi streets study streets za Wayahudi. Staki shangwe niko serious ka kagwe. And don't gasp me up a lesson ni maharagwe. Gospel ime die wanna die. God ndio gospel. So gospel I wezi die. Case closed and that's final ka goodbye. But sinjamaliza ushi understand. Yes, kuna issues kibao. Politicians na lies. Wezi na visu na mbao. Na tumbo inalia kuna kitu upao. But blessing ziko, vitu katao. Excuse me, usiogope kuwa chuzi. Sio kila spice na ingiaga kwa mchuzi. Usijali hata wakibonga wakitusi. Ka kwa Mungu na utakuwa sawa wakugusi. Skiza, keep your eyes on Jesus. Kama keja ina tokens, wataona giza. Stuck on the truth, ka wall na zile lizard. Na bado tuna flavor gum. Lazima ugali na gizad. Lazima uoke ndo juo tamua sabuni. Lazima ushukwe ndo juo tamua saluni. Lazima uokoke ndo juo mana tununi. Baraka kibao kamchanga wa warabuni. Usiharibu vibe. Usibonge juu ya mtu. Usibonge juu ya tribes. Situbonge juu ya vibe. But lazima ujue mtu. Ati lazima ubrive. Beste ya kidunda tusipige high five. We are one. We need each other to survive. Tusipende ngumi. Tusipende number five. Yeah, keep hope alive.